nze munna masaka lero mbakedde nakedde mu kiro n'ebigere katambikone ng'ekinsi yakkusanno ky'abakyala abasajja muntamye era bakyala mbaviiko era neewuunya nnyo kale abasajja muntabudde buliwosanga omusajja n'avuma omukyala omulala amujerega so nga omukyala kyekitiibwa bw'oba okiwakanya kana akabuuzo kannyanukule oyo atamulina n'amulina ekitiibwa mwenkanya olaba n'akawuka katono ennyo era kamunoonya kati ojerega ki yeebwe gutuuse ku bayimbi buli muze omubi bwe mpulira mbu gw'abakyala mwe mwanyirira mutya ssebaaba takola kikyamu buliwe mpirira era abakyala bakibuuza kati nno bantumye nze ku lwabwe enjigye mbabuuze nti mugenderera ki so nga ate ddala kituufu kati nze ndi ku ludda lw'abakyala era abakyala mbaveeko kyekyo ddala abakyala mbawa ebitiibwa. Ngenda n'ensirika era nze ne ndowooza kyenvudde ngamba abakyala mbaveeko kuba kivuga bubi omukazi omumuyita malaaya so nga gw'ovaako omutawaana kano kakwate ogenda n'ogonda omusawo omukwano ng'osuubizza okumuwa ebirungi naye era akimanya nti jeeni nkutte mu loodi kuba abakyala bafa byakujwala naye neewuunya nnyo omukazi okukusaba pafyumu n'otunula eri lwaki omukwano taagukyusa omulala omusaasira kagattaawo akaamasande ebizigo ebyappaamu n'eshanti nga bimukaabya oluusi akanyama bwayo y'okulyako lw'oba oziguzeeyo enva ate ogula binyeebwa anaanyirira ati alabiraku ekyo kyewalonda engatto bwe bulwa eddagala tewali agisiima naye oba omuntu ku mukyala osaana kuyiya naye ayambaleko omuluguudo ffe tukutende kyowange jjoni ng'olina omukyala naye bw'obire mwana omukazi anoonyaayo nze gwe bw'omusanga ng'omuyita malaaya awo bamusobya ngambye abakyala mbaveeko abakyala mbawa ebitiibwa. Atamanyi mugaso gwa mukyala amatuumu gantege n'ekkalaamu muzikwate nsookedde ku kino laba ekitiibwa mu makoomo ekyo sikulimba ssebo okibaawo lwa mukyala kale nnimbi eki oba obugagga mu makaago nabwe ssebo obubaawo lwa mukyala bw'oba okiwakanya kana akabuuzo kannyanukule bameka ggwe b'olabye abawuulu ng'era bagagga ku kyabaana omukyala ye muyinza bw'oba tokimanyi kulwanga etandise okukyanja waliwo omuvubuka bwe yatuuka awasa mukyala nga mussa mumaka omukazi atandika kuzaala obulanga olw'okuba omuvubuka yali amudibaze naye yafunayo omulenzi we yali amuyamba ng'ava ku kyalo taludde oli nga lumuyisa ŋŋamba nnyini maka olumbe nga lumutwala abaasigalawo baayogerako ku ky'okuzaala wabula enjogera y'abaganda ku luno yatuuka. Mulimu abeekwasa mbu bulimba bulimba kyala kulwanga ekiwakanya omusajja era ggwe mukyamu ogenda n'ogonda omukyala omusawo mukwano n'omulimbalimba mbu nze nkola Dubai wano n'oyongerako mbu ekyama kino kikwate mu myezi ng'ena jeeni njagala nkutwale tubeere mu maka emyezi wayita mukaaga n'omubadala n'akazigo nga tokyakaleeta buli lwakakusabye ng'akalimi omukubadiisi ekisembayo ng'okyawangera omusuula gwe n'otakimanya nti ky'omukoze ssebo kikyamu ng'era akiyize taliddamu afuna amulimba kuba akyerabiddeko omulala bw'agenda amukwane akimanyirayo tiina oyo era alinga oli kubanga ensege kubera ekifaana nkyo kye kigisa ayina okukulimba kwolo yafune pulanti bambi ono ddanca abaala ogenda n'obasaasira kubavubuka nga bano ab'ebiro bino bannaddanca mbame mbutulabe ekituufu naye nno bwakulinda abambi alabye nga todda wamulese ekkatebe bambi walese omulimbye kale munno ani amuyamba era kubabirinda g'omukyamu abakyala mbaveeko abakyala mbawe ebitiibwa wano nkyusiza nammwe abalenzi mukakwate obwamalaaya bwovuma omukyala ndaba buliwo ogenda n'ofuna omukwane wammeeka omuwala ne mbeera omukutijja ebintu n'omuwakyokka eno nga bw'omulimba mbu nze mmeega siri kusuula mu bulungi n'embubi emyezi wayita mukaaga lwo olubuto nga lwagobye dda mulenzi olukimanya kwolongoosala pulaani nti olubuto lw'olina sirumanyi nze era si lwange n'omubadala enkeera okwana mmeere wayitambalenga nsanga opanze ejjeeni oli wamulekawo meeka ali awo mu kukaaba n'akagoyeka omwana era telyamuyamba amubikka buzwina sikaati ye tekyamutuuka kala n'agijjawa nedda katindaga omukyamu nze nasalawo owange siri mudaaza buli kyayo yasikulimba nakyo nkireeta kagattako ebbeeyi akonako nkatuusa kuba nasalawo nti teewo siri mudaaza bannange muyige emikwano okugeya engula omukyala kulwanga ekiganyi a nedda bakyala mubaveeko labira ku adamu eyasooka singa kyali kibiti yandibadde na mubeezi naye mukama ttunda bwe yatonda yamuwa eva omukazi sikulimba sebaamubeere awo ekitegeeza obuyinza bwali bwa mukyala kubanga yakuuma obulamu bw'omusajja labira akubye omumaka omukazi yebba w'omusajja gw'omusajja mumaka era oba mwana buli kamu okalabira awo nsookedde ku mmere kyayo amazzi ageyoweeza ebintu eby'omunju n'ennyumba era yagikuuma lwaki omujerega iye abakyala mubaveeko wabula bannange ereka nkome wano naye ebyenjogeddeko simanyi oba mbadde mutuufu ebintu mbibalaze bw'ogamba mbu sibiriiko olyejjusa lulinga naye wuwa omaze okuwuula kuba omugoze kati bbaayi ŋŋenze kanzireeka mwe bannamasaka mwejje entambula etulinze tusanga obutaka.